kibategurira nge na Olivier Isati basumba mwari muri kumwe Imana ibarinde.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali, mu Burundi naho mudukurikira ku mirongo migufi kuri short waves kuri metero 19 na metero 22 I Bujumbura. Mushobora rero no kudusanga kuri internet kuri www.radio.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Hano I Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaye ikaza mu kiganiro muri isanga. Turaganira kubijyanye no kwiteza imbere binyuze ku bituruka ku buhinzi. Dukomeje rero kwatumirira ahanini urubyiruko rwihangiye umurimo. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu nshuti banywanyi. Nkuko nari nabivuze mu kanya, uyu munsi turagaruka ku bijyanye no kwihangira umurimo mu rubyiruko, noneho turashingira ku buhinzi. Turi kumwe na rwiyemezamirimo Sakina Usengimana, yihangiye umurimo afite aho umaze kumugeza, araza kudusobanurira mu kanya. Sakina, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nagira ngo mbanze nguha akanya wibwira abatwumva, ariko kandi ngushimira cyane n'uyu mwanya uduhaye uhaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo ubanyurire mu muri makeya, nabo ndibwira ko hari icyo bari buhungukire. Banza ubibwire bamenye uwo barimo kuganira uwo ariwe. Sakina, turi kumwe? Ubaza telefone ye icitse, reka twongere tumuhamagare hanyuma tumubaze uko yatangiye kwihangira umurimo, aho ageze, inzitizi yaba yarahuye nazo, uko yagiye azisimbuka, n'ibindi byafasha umuntu mbese kwiteza imbere mu bijyanye n'ibikorwa bya ba rwiyemezamirimo, aho we yahisemo gufata iby'ubuhinzi akabyaza umusaruro agemura hirya no hino mu mahanga. Ubwo rero telefone ndizera ko iri budukundire mu kanya tukamubona aragarutse. Sakina, nabyumvise. Yego, turakumva none.
Nyangana ndi mu rukenda cyari ubu ngubu ndi kuvaye Nyagatare ndi Kigali. Hari inama tuvuyemo n'undi ibintu by'ubuhinzi, ndatugize abayinganaza kubivugaho, ariko muri makereka nibwira abo bari kutwumva.
Yego.
So amazina yanjye nitwa Usengimana Sakina, na mfite ikigo cyitwa Afrifood Limited. Dukora twohereza imbuto n'imboga mu mahanga, harimo urusenda, avoka, imiteja, amatunda. Noneho kandi ikindi kintu ni uko dukorana n'abahinzi batandukanye mu gihugu, dufite n'abakozi bari permanent. Ndetse twohereza, iyo tuvuze mu mahanga mba ndi kuvuga I Burayi, harimo ibihugu wenda byo mu Bwongereza, nkavuga German, nkavuga Belgium n'Ubufaransa, ndetse tukanohereza no muri Middle East. So muri make rero nibyo dukora. Tukaba none twatangiye no kureba uburyo twagura amasoko mu bintu bijyanye na East African ndetse no muri Afurika muri rusange.
Ndagushimiye cyane. Uravuga ko mujyana mujye muri ibyo bihingwa mu mahanga, mu Burayi, mu Burasirazuba bwo hagati, ariko muri Amerika hose mwari mwahagera?
Oya. naza turahagera irebye kwa ko twebwe ducuruza imbuto n'imboga n'imbuto kandi bikiri bishyashya bikiri fresh ntabwo tuba twabyumishije cyangwa yenda hari ikindi kintu turabikoraho tuvuga rero ko muri Amerika naho mu gihe kizaza najya tuzaba turi kubitekerezaho kubera ko usanga nk'urugendo ruba ruri rurerure ugasanga bishobora kuba byagira byangiritse ariko ni ibintu turi gupanga
nsaba rwose ubwo turabategereje n'amaboko yombi ye twari tuvuze waruvuze ibyo mugemura mu mahanga ariko se noneho mu Rwanda se ho mubijyanamo mubanje guha abari mu gihugu cyangwa ubu ngo bisoko mufite n'iryo hanze
cyane cyose kize cyane ubu ngubu muri make dukora cyane cyane ku isoko ryo hanze ariko hari n'ibyo ducuruza mu Rwanda ariko ibyinshi usanga ducuruza mu Rwanda biracyari bike cyane kuko twabanje imbere na mbere kwibanda ku isoko ryo hanze kuko nk'urusenda usanga nk'umuco w'abanyarwanda gusenda tubizi cyane cyane nk'uko usanga nka nko mu bindi bihugu barugende navuga mu bantu bo muri Aziya basanga ni nk'ubwo usenda ducuruza ari badaye cyangwa se hot pepper hano hari ukundi kuntu tuba turumenyereye hari abamenyereye kamari ugasanga rero nk'ibyo soko hanze niho haba hari isoko rinini cyane ugasanga rero niho twahereye ariko no mu Rwanda naho yaba ari avoka yaba ari amatunda na byo n'ibintu dushaka guteganya gutangira nanone kubisupplyinga kuko munarebye nka covid iba ibibuga by'indege barabihagaritse izo ni ukuvuga rero ko niyo nta gahunda umuntu yari afite yo kuba yatekereza gutangira gucuruza ntakwiriye kubitekereza kuko ntabwo gusa twakohereza hanze ahubwo no mu Rwanda naho tugomba gutangira kuhakorera ariko ubungubu uruhare runini cyane tubijyana hanze
yenibyo ubwo iyo ni imwe mu nzitizi nkuko nabivugaga mu kanya ubwo telefone yari icitse nabwaga ntashobora ko hari n'inzitizi wahuye nazo uraza kuza kutubwira uko wagiye uzisimbuka cyane cyane nko muri kirya gihe cya covid ibi biribwa cyangwa se bihingwa ujyana hanze ni imwe mu byihingira mufite ababibagezaho bigenda gute
tubikora mu buryo bubiri ariko uburyo bunini bwagutse ni ugukorana n'abahinzi kugira abahinzi tugenda dukorana batandukanye harimo n'amakoperative nanavuga nka koperative za Nyanza n'i Gatsibo ni mu majyaruguru i Musanze hari amakoperative dukorana cyane mu bintu by'amavoka za Nyanza na Gatsibo ni ku bintu by'urusenda so rero dukorana n'amakoperative cyane kubera nk'abantu nka FMI iyo ugitangira na butaka bunini ufite ugomba kuba ukorana n'abahinzi ibijyanye n'ubutaka ikindi kintu bifasha no kukreatinga imirimo ikaba myinshi abantu bagakora none ubuhinzi none bukaguka ariko tukagira nanone uruhare rwacu duhingaho ugasanga dufite ifamu Nyanza tukagira n'ifamu Gatsibo ati zo famu zacu ni ziba zikora n'ahantu abahinzi baza kurebera ibyo dukora nk'umuhinzi aje akavuga ndashaka guhinga urusenda tuba twagenda tukamwereka urusenda biri hano kugira anabyigire se urusenda ntararubona nazikora gute iyo uje ukabona aho tubikorera tunabikora neza nawe gutera imbaraga kugira ngo nawe ube wagenda ukabikora ariko tujya tunyuzamo tutanakora n'ibintu by'amatreningi yenda haramutse hageze nk'inkunga tubona ntavuga nk'igihe tugenda ubona inkunga nko muri Akra cyangwa se na Yego ugatraininga abahinzi ariko ibyo ntabwo ari ibintu biba bikoraho ariko nk'izo famiyo zihari birafasha kugira ngo baze bazirebe so muri make rero kusubiza ikibazo cyawe ni ukuvuga ngo ku rusenda nka 70 kuri 80% tubikura mu bahinzi n'amakoperative ariko kuri avoka ho ni 100% kuko ntabwo turatangira kugira imirima yacu
ni byiza kuba muhugura abo bahinzi bagakora ingendo shuri byibura bakamenya uko ubuhinzi bukorwa cyane cyane n'ibyo mwaba mukeneye cyangwa se uko ibintu bihagaze abahinzi mubona babyitabira bakaza ari benshi babishishikariye
cyane ariko uko iminsi igenda ishira bagenda banabyigira kuri bagenzi babo uko mwiri ukoze amahugurwa ya mbere bakareba se urusenda rwa hari ukuntu nyine hari hagiye habaho ama experience agiye atandukanye yenda hakaba nk'igihe isoko ribura ubundi ryabonetse ariko uko iminsi igenda ishira natwe tugenda tumikiriza tukamenya se ni igihe cyiza cyo guhinga ese iyo uhinze niyo miti ukoresha iyo uhinze ni izihe mbuto ukoresha ibintu byose rero ni urugendo tuba turi kugendanamo n'abahinzi kandi uko iminsi igenda ishira ubona abantu bari kugenda babyitabira yaba ari abahinzi bari mu makoperative ari abahinzi ku giti cyabo kuko nibi bigando cyose cyenda dukora n'abantu cyenda duhurutanga amagara ati ni gute none iki giye n'igi ari kwahinga ese turahinga uruhe usenda ese ubihe muri tendenda rwitwa batae usanga nago uko warukorera nago yabingana nk'uko wakorera ihabanero habanero n'urusenda rwa rutukura cyangwa se ari umuhondo ubwo rurarushe cyane kwa kushobora gusanga hazemo nk'ibisimba bitaba kuri kugikina cyane ubwo abadaye ko ruri nk'icyatsi ariko ugasanga ntabwo rugoranye cyane nk'ibyo bintu na rero byose usanga abahinzi bagenda babimenyera banasobanukirwa uko bagomba kubikora n'iyi miti ese sizi ndazikora sizi n'imbuto zo gutera ibyo rero byose ubona ko hagenda haza impinduka ikomeye cyane uko bagenda banigisha bagenzi babo rero ugasanga ko n'intambwe ikomeye
yego ye ikiganiro muri sanga rero ni ikiganiro cy'ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika nongera kubahamagarira kucyitabira rwose bakaza bakaganira na Sakina Usengimana kuri uyu mushinga cyangwa se iki gikorwa yatangiye muri ya mukanya turaza gukomeza rika twe tuganira na Sakina ku bindi bikorwa by'embese abanza natubwire uko igitekerezo cyamujemo cyo gushinga iyi societe nk'iyi byagenze bite byakujemo gute
so ni hone ndari kwenda
nyihimo
muri bake no kuvuga ngo nagiye mu bintu bya mbere nakoraga ibindi bintu bya fashion nakoraga kuboha amataro amaherena nkabikora fashion ndayikunda cyane none nyuma nza kuza kwatenga ibintu bya Youth Connect byari mu 2019 none icyo gihe amwe mu basemina batangira kugenda bavuga ariko muri Afurika ko mufite ubutaka nukwiye kimuta gukoresha neza ako mu by'ukuri ukuntu we yavugaga aravuga ati muri Afurika mufite ubutaka ariko murashonje si ibyo bituruka he ese we wabikoraho iki nk'umuntu we wumva ko ushaka kuba rwiyemezamirimo natangiye ndavuga rero hari ikintu ngomba kubikoraho ubwo ntangira kugenda nkodesha ahantu hafi yo mu rugo nkakwereka mpinge hegemera ku bintu by'amapavuro n'inyanya ariko bikagenda byanga kuko nta bumenyi nari mfite buhagije nta n'igishoro nta n'ubwo nari mfite n'abakozi babizi kuko icyo gihe nakoreshaga nk'umuntu wambwiye ngo iwacu twahinze inyanya nk'imyaka 10 nkagira ngo arabizi ariko kuba warahinze igihe kinini ntabwo bivuze ko kuko uri guhinga by'umwuga icyo gihe rero cyagiye hazamo imbogamizi nyinshi cyane amasoko bikanga rero ndangije ndavuga ko se nkurikije izi mbogamizi zose zihari ariko no n'ikindi kintu cyiza gikomeye bavuze muri iyo semina yavuze ati nubwo bwose yenda mushaka kubona hari imbogamizi nyinshi ariko murebye nk'ibindi bihugu yenda tuvuge nk'urugero Israeli nta butayu ni ubutayu ariko babashije gukora ibintu bihambaye ibintu by'ubuhinzi ubwo rero ndumva nta kintu ushobora kuvuga ngo nta mpamvu n'imwe yatuma nanga ubuhinzi bwanyu butatera imbere nubwo bwose ashobora kuba hari imbogamizi ubona nanjye nakoresheje ndakora cyane ngira igihe ntangira kwegera aba exporters icyo gihe nagiriye umuntu wari chairman wa association ya exporters n'uyu munsi association iracyahari ndi na vice chair so nyuma naje kuba vice chair ariko icyo gihe ntabwo nari nzi bagenda begera ndababaza se mwatangira mukajya mungurira kuko gahunda nahise nuko yenda natangira kubahingira nyuma nkajya exportinga nyuma so nyuma rero nciyemo yenda muri make ku yaje kurangira byaje kurangira mbashije guhura n'umukiriya umwe maze guhura n'umukiriya umwe ubwo ntangira ku exportinga ariko byari urugendo rurerure cyane ariko aho byahereye yenda navuga byahereye muri iyo site nyina ibyo ngibyo bya Youth Connect nagiyemo bari kugenda bavuga ibintu by'ubuhinzi bavuga amahirwe arimo bavuga impamvu tutayakoresha rero numva nanjye bimenye imbaraga ndavuga ngiye kubikora nubwo atarimo imbogamizi hari n'abandi bagiye bahura n'imbogamizi zitandukanye mu bindi bihugu kandi barabashije kubishobora rero numva ko natwe dushoboye hari igihe ushobora kubikoraho rero nuko byatangiye n'uyu munsi rero nkaba mbona hari amahirwe menshi ari mu buhinzi imbogamizi nta muntu n'umwe zakwiriye gutera ikibazo kuko ubijyamo ariko ukagenda uhangana nazo kugeza igihe ari ahantu bashije kugeza
yego turakomeza ubwo tuze kubigarukaho n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nda hari ibindi bari bifuze kukubaza reka twakire niganza turi kumwe
halo ndakumva gusa fine bagufashe ndakumva
yego urahagana hehe
ni Bujumbura
ufite ikibazo cyangwa ni gutekereza
nashaka kubaza ukuntu umuntu yakoze na gushinga sosiyete ishobora gushora hanze mu mahanga ibintu bijyanye n'ibiribwa kuko nk'akarere nk'amvuka mu ntara ya Kayanza mu ntara ya mu Burundi muranyumva
yego turakumva
nk'akarere mu Kayanza harakunda na nimara yimbuka mo amaboka cyane rero cyakomeye ni gute umuntu yiparuje na gushinga nka sosiyete for example ishora nka amaboka hanze kugitse ku muntu nyene sosiyete y'umuntu bisaba iki bigenda gute nzi cyakomeye
yego ni ikibazo cyiza rwose Sakina deka gusubize niganza banza uguma ku murongo hanyuma agusubize konzi ko mushora kwa mutatwumva
nakunze cyane niganza so nkubaza abashishinda mu Burundi ho nago nabimenya neza uko bigenda ariko wenda nababwira uko mu Rwanda bigenda uko mu Rwanda bigenda nk'umuntu ashaka gukora export n'ubungu bikiza gihari ni uko hari association y'aba exporters bohereza imbuto n'imboga mu mahanga ushobora kugenda ukabaza chairman n'imbe ndi vice chair bakabaza uno bakabwira ati se ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukumenya habakeneye iki cya mbere hakenewe ama license yo kuvuga ati ufite uburenganzira bwo kohereza ibintu byo hanze ukamenya isoko ushaka koherezaho ni irihe ushobora gukora research ku giti cyawe ukoresheje computer cyangwa se ukajya nko kuri RDP harimo n'abantu bagiye bashinzwe buri masoko hari amasoko yo muri Amerika amasoko yo muri Aziya abo bose bakabasha no kuguciraho muri make wenda ni igihe utaranatangira gufungura kampani so hari n'ibindi bigo bigiye bitandukanye harimo nka NAEB ishinzwe ibintu byo kohereza imbuto n'imboga mu mahanga ndetse n'amakopi so bashinzwe ibintu bijya hanze no rero bafite amakuru ni nabo batanga license yo kuvuga ati umuntu yemeye yemerewe ko yakohereza ibintu hanze iyo ngo ni iyo license rero ugomba no kuba ufite abahinzi mukorana cyangwa se ufite abibyo wowe wihingira ku giti cyawe rero ibyo byose iyo ubashije kubicuruza ahite ufite umukiriya hanze urumva iyo amaze kumenya amasoko ubasha no kumenya n'uwo muntu ushobora koherereza ushobora no kunyura muri ambasade kuko hari ambasade hari n'abantu bagenda uretse natwe kubashaka nabo bakagenda bavuga ati ariko natwe dushaka ibintu byo mu Rwanda ugasanga rero ushobora no guhurirana n'icyo gihe hari umuntu wabikeneye bakaba bavuza nabo noneho ushobora no kujyaho no kuri website ya NAEB ugasangaho nyine lisite y'ibikenewe so iyo umuntu yamaze kubona iyo license afite iyo business plan afite agaragaza ubwo bushobozi ko uko yabasha kohereza ibintu hanze akegera na association kuko association haba harimo aba exporters bagiye bafite experience zitandukanye hari igihe isoko nshobora kuba naregiyemo nkahura n'izi mbogamizi ibashije no guhurira muri association birafasha kugira ngo ubashe no kuba utahura n'ibibazo abandi bahuye nabyo bagitangira noneho hakaba n'ikindi kigo cyitwa RICA RICA ni ikigo gitanga izo sanitari n'ibipapuro byemeza ko ibintu bigiye kohereza hanze bifite ubuziranenge so ibindi rero ugomba kumenya nk'indege airline se aho hantu ushaka kohereza indege igerayo ndumva muri make izo nizo ziba ziri proses z'ingenzi ariko mo hagati ukwiye kumenya ibyo bintu byawe uzabipakinga gute se ukeneye ibiro bitanu ibigira ibicumi ibiro bitatu so ibyo ngibyo rero bitabikubye uwaba wabiteguriye muri business plan yawe rero ndumva ikintu cy'ingenzi nagira inama mu gihe cyo gukora export cyangwa mbere ushobora kwegera abantu babikora ari iyo association ushobora no kwegera ibigo bishinzwe gufasha abo bantu aribyo navuze yaba ari RICA yaba ari NAEB yaba ari RDP ibyo ni na Minicom ugasanga hari n'andi masosiyete agiye atandukanye nyine aba ari gufasha abantu bashaka kohereza ibintu hanze
yego
birasobanutse
ubwo icyangombwa ni uko yegera abari mu Burundi bashinzwe ibyo association cyangwa se n'ibintu bijyanye n'ubucuruzi bakamuha inama z'uko yakora yashyira mu bikorwa igitekerezo cye niganza wabyumvise niganza
kai eske hari no cahandi no kuri yindi site bikubwira ngo we no vrize neza kuko amajwi yiwe sinabyumva neza ndashaka nzo gusubiramo numve gusa numvise ko karampa ije karampa byari ibintu byo mfasha mugo ndashaka gusubiramo kuvyumviriza sinzi ko abantu bata guca nka sama kuvyumviriza neza
uze kuza kujya ku rubuga rwacu rwa kuri wa3 akadomo radio yacu vwa.com turaza kuza kugishyiraho
okay murakoze cyane
yee urakoze nawe reka twakire Kanyamuneza Matias na wari ari mu Burundi
yego ndabumva gose
yego yego nawe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
yego ndi gitega
yego
narufite na afite ikintu nagomba gusaba bimutumire matumi uyu munsi
gusaba cyangwa kumubaza
nagomba kumusaba atore nimero yanjye nanjye numva ndi murundi mvuga igitega ariko ndakorera n'imirimo i Nairobi muri Kenya nabonye tose mwashyize ko rero byanjyoje cyane byashimishije ndose nk'akanya ko kuvugana nawe kiyaguye ntabwo cyafasha nk'umujeni ari Burundi
ntacyo wifuza kumubaza none hase nomero yawe turayimuha
gusa ko twovugana byihariye nawe no muturage badufise ntabwo cyafasha nanjye
urashaka gukora ubucuruzi ariko kugira ngo agufashe kwerekeza
ngomba ko yofasha ngene yatanguye ngene yatanguye ngene zagenze
yikomeza utega amatwi rero ubwo kuko hari ibindi uri bwungukiremo muri kiganiro hanyuma ubwo niwumva rwose hari ibindi ukikeneye kumubaza watubwira tukaza kumuha nomero yawe hanyuma mukazavugana
murakoze cyane kandi ndamuteye intege rwose
yego yego urakoze nawe ye twakire noneho Daniel uranyumva?
Hello.
Wi Daniel, wiriwe?
Mwiriwe neza, ndabumva cyane.
Yego, wowe uri hehe?
Emerere inyamashekero ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mfite icyo nabaza usenga Imana rwose. Ari ikibazo nahise ngira cy'amatsiko. Iyo sosiyete icuruza ibintu byo kurya fast food. Mu byukuri umuntu ashaka nk'ibyo bikomoka ku buhinzi umuntu uri mu cyaro hari uburyo bwashyirwaho umuntu uri mu cyaro uretse kuba yabigemura ku mahanga gusa ikindi ngira ngo muze kumumbariza
arakumva mubaza
abantu muri iki gihe abenshi batinya ubucuruzi bw'u Rwanda akenshi dutinya ubucuruzi bitewe n'uko tubanga ibintu uburyo bigenda processes bifata kugira ngo umuntu abe umucuruzi ese mu by'ukuri mu rugendo rwe nk'umuntu wihangiye umurimo kandi ugasohoka mu by'ukuri ni izihe nama yaduhereza nk'urubyiruko kugira ngo natwe tube twafate dutere intambwe mu bintu by'ubucuruzi nk'ibyo so ikibazo cya gatatu nsoza ndagira ngo muze kumumbariza mu by'ukuri ari imbogamizi abona ahura nazo ku buryo ari imbogamizi yaba yarigeze ahura nazo zateye kuba yahagarika nk'ubucuruzi bwe ariko akazihanduringa bigacamo murakoze cyane madame Jean
urakoze cyane Daniel ibibazo byawe birakomeye ariko reka nzi ni na birebire reka tugerageze kubisubiza muri makeya arabaza byinshi imbogamizi akagusaba inama z'ukuntu umuntu yakora ubucuruzi ndumva wari umaze kubivugaho ibyo ari byo byose usubiza uriya wo mu Burundi niganza mubwire rero muri makeya
ikintu na niba nahera ku mbogamizi cyangwa se nahera
indahera aho ushaka
navuga ko ikintu cya mbere ni ugutinyuka nyine nk'uko yarayivuze hari icya mbere cy'abantu baritinya hari ukwitinya ariko nanone hari no kuba udafite amakuru hari igihe utinya ikintu kuko utarakigera ngo so nkumva rero amakuru ari ingenzi ariko nturiya nari mbwiye wo mu Burundi nkamubwira ikintu cya mbere ni ukujya gushaka amakuru hari umuntu ushobora kukubwira ese ngo kuexpozinga ni ibintu bikomeye cyane ariko se kuexpozinga ubundi ushobora no kuba utabijyanye hanze ubijyanye muri Congo ushobora kuba ubijyanye muri Kenya aho hantu hagiye hatandukanye byo nkavuga rero ko ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru kabisa icyo bikenewe ni ikihe noneho ugahera ku murongo nkurikije ibingibi bari kunsa abanjye ibyo mfite ni ibingibi akaba ari byo utangiriraho noneho ikindi cya mbere cya kabiri ugasanga yenda ni ubumenyi hari igihe abantu baba badafitemo ubumenyi butandukanye nk'urugero kuba nakora exportinga n'imbuto ntabwo bifite ko ndi umwagoronome ushobora gushaka gukorana n'abagoronome hari amasosiyete menshi n'abagoronome baba barangije hari n'abandi baba bafite amakonsaltanti kampani cyangwa se nk'abandi bagoronome nk'urubyiruko baba ruri hamwe ugasanga nk'abavuye Israheli hehe ugahura nabo bakaba banagufasha kuri ubwo bumenyi wowe utabashije kuwufite rero njye icyo navuga ni ukwitinyuka cyane ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru noneho ibintu bijyanye n'imbogamizi umuntu agenda ahura nazo izo ntabwo zabura icya mbere niyo yenda ugiye nko kohereza ku isoko utarumenyereye nk'urugero wohereze nk'ibintu nko mu gihugu runaka ntabwo uzi ngo ese ubundi ibyo bintu cya mbere bagendera bakeneye ibintu bimeze gutya kuko hari n'igihe ushobora gusanga ukora ngo ndacuruza urusenda ariko nk'urusenda hakaba urusenda rusa badayi, umukiriya wawe akaba ashaka urusenda rutukuye cyangwa se urw'icyatsi, akaba ashaka urusenda rushobora kuba rwera rureba hejuru wowe ukamushyira rwera rureba hasi. Ayo makuru yose ushaka kugomba kumbere na mbere kumenya isoko nshaka gushyira ni irihe, isoko nshaka gushyira rikeneye ibintu bimeze gute, ese niba nohereza mu Bwongereza ibintu by'ibiro bitatu muri Germany ho ndohereza ibiro by'ibihugu bitatu, niba ndi kohereza ibitoki by'inzozi nkabyohereza mu Bubiligi ninjya kohereza mu Bwongereza hari ibindi bwoko bari bukeneye, kimwe nk'amavoka, hari amavoka yitwa hasi, hari amavoka yitwa kwese, ibyo ni byose n'ubumenyi. Cya mbere nkabona ko usanga imbogamizi usanga hari ubumenyi buba buri bukeya, ugasanga ko ukwiriye kugenda ubushaka. So ibijyanye n'ubumenyi ngiye kunagendaga mbikora ni ukugerageza guhura n'abantu bafite ubumenyi mu byo mba nkeneye, tuba twahuriza hamwe tugakomeza gushyira imbaraga ngiye mu byo nzi cyane, ibyo ntazi cyane aba nashaka abandi babizi cyane tugakorana. Ikindi cya kabiri, hari ibibazo bya finance mu rwego rw'urubyiruko n'amafaranga adahagije, ariko ni ukugenda umuntu yegera ibigo by'imari akumva ko ni gute nawe kugenda nkorana na byo, ese niba hari amaporogaramu ahari nko muri BPS ni gute najyayo, hari igihe usanga hari amakuru menshi ari hanze ugasanga ntabwo ibintu bikora ariko ngiye mbona ubwiza n'uko umuntu agerayo akabanza akabigerageza akareba ko, kuko hari igihe wikiranye na mugenzi akakubwira amakuru y'ikigo runaka kandi ntabwo ahakora nta n'ubwo yigeze ajyaho jyase kuko ari ibintu yumvishe ahantu hagiye hatandukanye. Icyo byiza rero ni uko ari urubyiruko ushaka amakuru ariko yashaka ku bantu kuko bayatanga kandi ku bantu bakora muri ibyo bintu. Umushyi wawe nyine yarizwe urumva ni nk'uko bavuga ati nize ubucungamari ndiga biyoloji, igiza nshatse kumenya ibya biyoloji ntabwo nzajya kubicungamari nzagenda kuwa biyoloji. Ntumva ko ibyo bintu byo gushaka amakuru no kudacika intege niba ukoze apulikasiyo hano bikanga ukongera ukajya hanze, ibyo nabyo nibyo nagiye nkora. Niba numvisha amakuru y'abagenzi banjye nkajya kuyishakira koko muri icyo kigo runaka kugira ngo menye amakuru nyayo, unakomeza nyine nshakisha kugira ngo ndebe abamfasha ni bande, kuko ugiye kureba usanga hari imishinga myinshi cyane ifasha. So ugasanga nk'urugero natanga, hari nk'uyu munsi nyine nk'uko nababwiraga ndi mu rugendo rw'umwumva i Kigali, hari na dialogue ziba zigiye zitandukanye. Nk'urugero nk'uyu munsi hari ibintu byari biri, hari hashize iminsi ibiri biri kuba bya agribusiness export public and private dialogue, bivuga ngo nk'izo mbogamizi umuntu aba yagiye ahura nayo, niba barambwiye ngo mu kigo runaka harimo amafaranga nkajyayo ntibayambe, mu gihe nagiye muri izo nama ndagenda navuga ati ariko se ko mwatubwiye ko ibintu bimeze gutyanga nkaba ntabonye atariko bimeze, noneho bagatangira bakagusobanurira impamvu cyangwa se bakakubwira inzira nyayo ukwiriye gucamo. So ibyo byose birafasha, n'ibyo byo nari ndi kuvuga ugasanga nk'iyo mishinga iba yaratangiye kuza nk'ibyo byari byabaye sponsored na nk'umushinga mushyashya wa USAID witwa kungara wagura amasoko uri gufasha abantu kugira ngo babashe kugera ku masoko kandi neza n'amasoko meza. Ibyo byose rero nkumva ko niba private sector ari twebwe barwiyemezamirimo bagahura na government bagahura n'abantu institution, bituma bigenda ibintu bimwe byoroha. So rero nkumva ko ni ikintu cy'ingenzi. Indi nda mbogamizi ya nyuma n'ibindi
mbabarira gato
kameze neza
sakina mbabarira mbere yo kugera ku mbogamizi tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi y'Amerika, hanyuma imbogamizi tuze kuzigarukaho nyuma kubera ko telefoni zirimo ziraducika ziravaho tutari twabakira. Reka tube twakiriye Emmanuel Didas Kiganahe, uranyumva Didas? Yego
ndabumva.
Urahagana he?
Ehe ndi Burundi.
Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nuko ndabaza. Halo?
Yego.
Nariko ndabaza ku byerekeye uwo muntu yakurikiranye uwo mwuga ukuntu yabitanguye n'ukuntu yashoboye gutera imbere akajya mu rwego ageze.
Nibyo yari arimo avuga, ukomeze ukurikire hanyuma utaraza uragenda wunguka byinshi.
Yego, ariko kandi ikindi kibazo mfise nariko ndashaka kumenya ko noshobora kuronka telefone yiwe kugira ngo nkagire ni ngaha i Burundi nshobore kuba n'uwo mukontakita neza kugira ngo binyorohere nanje kugira ngo ndamwigire.
turamubaza turaza kumubaza uko wakwifuza kumugeraho yamubona.
Yego.
Yee, urakoze cyane.
Murakoze na.
Twakire na Alpha. Uranyumva?
Yego.
Alpha turi kumwe?
Turi kumwe.
Yego. Ye, wowe iki ufite ikibazo urahagana hehe cyangwa ufite igitekerezo?
Ni Kigali mu Rwanda. Noneho njye nashaka kumubaza. Hello.
Mubaze.
Twinda fone.
Ukorera mu Kigali gusa cyangwa hari n'ishami cyangwa twe abagushaka bari mu ntara babashe kukubona?
Sakina.
Murakoze. Twebwe dufite headquarter yakiri Kigali ofisi, ariko dufite nk'uko nari nabivuze kare, dufite fami Gatsibo tukagira na fami Nyanza, ariko tukagenda dukorana n'abahinzi mu gihugu hose. Tunavuga rero umuntu adukeneye ushobora no kugira nko ku ma social media cyangwa se ukajya no kuri website yacu tukaba twavugana. Noneho yenda nko mu gihe utabashe kuba wagera i Kigali, mu gihe twaje gusura nk'abahinzi dukunda no kubikora buri gihe, cyangwa se twaje kureba nk'amafamu yacu tukaba twanahura bitewe n'ahantu wawe. Uko niko ushobora kutugeraho.
Ubwo wabaha se iyo site yanyu cyangwa se telefone? Hari n'uwari ubibajije.
Hariho ni www.afrifoodlimited.com cyangwa se bakajya kuri afrifoodlw kuri yaba ari kuri Twitter cyangwa se Instagram na Facebook, bashobora kutwandikira.
Afrifood birafatanye cyangwa bidatandukanye?
Afrifood birafatanye.
Alpha wabyumvise?
Cyangwa se niyo yaza no kuri na yego, dukorera hafi ya na yego, dukorera hafi ya na yego, ni naho dukorera ibintu bya parking na stoking, ariko amaofisi yacu ari ruguru yaho, ni nk'iminota itanu. So aramutse ari na yego naho dushobora kubonana.
Yego, murakoze.
Hari telefone se bashobora gukoresha nka WhatsApp igikunda korohera abantu benshi? Hari iyo mwaba mufite bakoresha?
Na telefone ni 08 64 60 62.
Basubiramo
08 64 60 62.
Iyo ndizera ko bayanditse
08 64 60 62.
Yego. Ndumva hari bisobanutse. Alpha na Kigana bagomba kuba barimo
abana. Ashobora no kwandika kuri info@afrifoodlimited.com naho ashobora kuri kumwakira kuri email.
Yego.
Yego, murakoze cyane.
Urakoze nawe Alpha. Ubwo n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bandi nabo bifuzaga ibisobanuro, hari n'uwari wavuze ngo tumuhe tuhe Sakina nomero ze. Ubwo ndizera ko yaba yari hafi nawe akaba yumvise, ashobora kuza gufata izo za informasiyo zose, amakuru akayasanga hariya. Reka noneho umguha umwanya Sakina uvuge zimwe mu mbogamizi cyangwa se ingorane waba warahuye nazo n'uburyo wazitwayemo.
Nyine ibyo nari natangiye mvuga byari ibintu byo kuba nk'ubumenyi bukene ku bijyanye n'ibintu by'ubuhinzi, kuko njye ntabwo ari byo nize. Soro gushaka abantu mukorana baba bafitemo ubumenyi buhambaye, nacyo ni ikintu nagiye nkoresha. Ikindi kintu cya kabiri, gushakisha amakuru, nabyo usanga hari amakuru amwe utayafite, ariko bikaba byiza ko ugenda kuyashakisha ahantu hirya no hino. Ibi ni ibintu bijyanye nko kumenya amasoko neza, kuko urumva nk'iyo wohereza ibintu byo hanze, hari igihe usanga ibyo mu Bufaransa bashaka, ntabwo ari ibyo mu Bubiligi bashaka, ntabwo ari ibyo mu Bwongereza bashaka. Ibyo byose rero ugasanga ko ni ibintu biba bikeneye inyigo, kumenya ikintu kiba gikenewe bijyanye nda nka packaging, ari byo nabyo uyu munsi asosiyasiyo y'aba exporters iri gushaka gukemura, ni ukuvuga ati nibwo dushobora noneho gupackaginga ibintu mu bintu muri packaging nziza ikomeye ku byunibiri bwa Kigali bikaba yenda biri bugere Paris cyangwa se biri bugere London bimeze neza nta kibazo byagize ubwo rero cyangwa se biri bugere Dubai so icyo ngicyo nacyo ni ikintu nacyo kiri kugenda gikemuka mu minsi yashize hari ibiganiro byagiye bivugwaho ku bintu bijyanye na logistic nabyo tunishimira cyane ko nka guverinoma y'u Rwanda ko tugiye kubona kago kago izajya idutwarira imizigo ku buryo ibintu rero byacu byasigaraga cyangwa se bidashobora kugenda kubera ko wenda hari umwanya mutoya icyo kibazo kizaba kigiye gukemuka wumva ko ubucuruzi bwohereza ibintu byo hanze buzazamuka ku rwego rushimishije cyane
yereka noneho tusubire ku murongo wa telefone twibutsa abatwumva ko ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turi kumwe n'uyu munsi mutumirwa wacu ni Sakina Usengimana akaba yarashinze isosiyete yitwa Afrifoods igemura ibiribwa mu mahanga reka ku murongo wa telefone twakire Marcel Marcel wili
muraho neza
ikibazo cyangwa igitekerezo
ndashaka kubaza umutumirwa ubwoko bwa avoka yohereza mu mahanga urabona ko sugira avoka nini na avoka ntoya hari avoka usanga nini cyane n'izo usanga ari ntoya ziri muri mwayene ziringaniye ntabwo nzi ubwoko bagura icya kabiri kugira ngo akorane n'umuhinzi uhinga avoka bisaba kuba yajya abona avoka zingana iki n'igihe kingana iki hanyuma ikindi kubona akazi mu kigo cye bisaba iki murakoze nimero ze zo twazibonye n'ibyo bita n'ibyo bibiri nshaka ko adusobanurira
urakoze cyane Sakina kumvise Marcel
ku bijyanye na avoka zoherezwa mu mahanga twebwe avoka dufitemo spesiyalite ni izitwa hase na avoka usanga igihe twari duto duto ukuntu dufite ibintu by'uduheri izo ziba zita hase ni na nziza cyane izo ngizo rero nizo tugura gusa ikintu dushishikariza nk'abahinzi cyangwa n'abantu bafite izo avoka ni ukwita cyane uko bazikata nibazikata nibazishinga inkondo uko iyo umuntu aciye inkondo usanga iyo babishyizemo mu ikarito ubukonje bagomba kubitwara bikonje kugira ngo temperature imere neza n'ibizagire bizagireho bikiri fresh ugasanga kwa ko inkondo yacitse imidite yinjiyemo imbere ubwo ugasanga avoka igezeyo yangiritse hejuru tugiye rero tukishishikariza abahinzi ko bagenza nabo babishyiramo imbaraga cyane mu gihe bari gukata ikindi kintu ni ukwita kuri avoka yeze ifite maturity ubundi hari ibintu bitwa dry nata bajya batestinga no muri nayo dufitemo icyuma ushobora gufata ugashyiraho avoka ukareba iyi voka ifite irakuze cyangwa se igeze ireze cyangwa se ntabwo yeze kuko iyo uciye avoka iteze nanone kugira iyo iri gushya ishya nabi hari ubundi bwoko rero bwa avoka bwitwa fuwese nabwo bukunda kujya hanze twebwe dutwaraho nkeya cyane ntabwo dutwara nyinshi ariko nazo zigenda mu mahanga cyane n'abandi bari gufata abagenzi banjye nabo barazohereza hari n'ubundi bwoko bwitwa jumbo bukunda cyane cyane kugenda muri Europe ariko ubwo uko muri experience yanjye mbona ntabwo ziba ari nk'ibiro byinshi ushobora gusanga ushobora gutwara ibiro 500 ibiro 200 gutya so bijyanye nk'izo dufata avoka nyinshi cyane ugereranyije nk'izi isoko tuba dufite nyine dushobora kubona nk'urugero natanga nk'iki cyumweru tuzohereza nka toni 8 so nkuvuga rero nk'itoni 8 usanga haba harimo nka piyese nk'ibihumbi 40 ujye ubara imwe imwe so rero biba bitewe n'igihenda nk'amawuda dufite bitewe na sizoni so ibyo byose rero birakunda kugira ngo nyine dukorane nk'umuhinzi cyangwa se dukorane nk'akazi muri kampani kuri website nk'uko nari nabivuze cyangwa se umuntu akohereza imeri iyo hari mu gihe turi gukora opening hagenda hari nka position ihari runaka icyo gihe umuntu arapurayinga agakora interview tukaba twakorana ku bijyanye n'umuhinzi nawe tumenya ese famasite iri hehe tukaba twamusura kuko buri muhinzi wese dukorana nawe tugomba kumugeraho uko nk'abaguzi nk'abagenzi bacu na sosiyete ikintu ishaka guharanira ni uko gukorana n'umuhinzi ni byiza kumugeraho kuko icyo gihe umusobanurira n'icyo isoko rikeneye n'ibyo byose ndi kubabwira ati ugomba kwita uburyo zikata ugomba kwita ku magarama yazo ufate nka voka ifite amagara menshi na 20 ngo yice uburi kuyangiza kandi mu cyumweru gitaha wabakuriye kuyicuruza ayo magarama yageze nk'urugero nka voka nziza akenshi usanga ziri guhe bitewe n'isoko ufite nanone ugasanga aho guhera ku magarama 290 usanga nk'iyo voka iyo uyiciye n'ubwo rwose usanga ufite ibyo byuma usanga biba birimo kuri nayo byo gutestinga ko iyo voka yeze icyo gihe nawe koko uranayireba ukabona ko iyo voka ireze utiriwe nyine utenda n'ibyo byuma bitabashije kuba byaba bihari aho ngaho so ibyo rero byose nibyo tubasha gukora no guhura n'abahinzi batandukanye n'amakoperative so uko nk'uko niko dushaka gukora no kuba waduhamagara tukaba twavugana tukamenya iyo igihe cyose kigeze nkenda nka season tukayiplaningira tukamenya iyi season tuzakora n'abaye bahinzi uraduhamagara nawe tukagushyira muri plan.
Hanyuma uvuze ngo hari akuma gashobora gutuma umuntu amenya ko mufite akuma kamenya ko avoka yeze yasaruwe ku gihe umuturage nawe aragafite cyangwa arebesha amaso akagereranya.
Oya we ni ukurebesha amaso nibyo nakubwiraga byo kureba ko nk'ayo magarama ariko hari n'ibindi bintu umuntu ajya akora ukoresheje microwave kandi nabyumva ntabwo biba bihari icyo tubashishikariza ni ukwita kuri ayo magarama nko kureba hari nk'avoka ushaka kureba ukabona ni icyatsi kimeze nk'ikirabagirana iyo voka ntabwo iba yakera so ubwo rero gutya ikintu nari ndi kubwira cyagiye nakubwiraga ko tujye dukore amahugurwa yenda tubonye nk'inkunga z'abantu mfatanyabikorwa batandukanye ibyo nibyo tugenda tubigisha dukorana n'amaorganizasiyo atandukanye yaba ari UN yaba ari IAF bakadufasha muri ubwo bumenyi bwo kugira ngo abahinzi basobanukirwe iyeze ni iyihe nta cyuma mfite cyo kuba nayitestinga kuko icyo cyuma kiba kirimo impaka ariko nanjye nshobora kuyireba ku rwego haba nabasha kuyipima kuko urumva hari izo tuba twarafashe tugapima ushobora kureba rero uko ibimeze nawe akaba ari byo ujya kubigisha kugira ngo babashe kuyireba kuba bamenya nabo uburyo babyipimira niyo mpamvu rero usanga amahugurwa bakenewe cyane 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 ko usanga nka voka z'u Rwanda zinakunzwe kugira ngo rero dukomeze tubungabunge umwimerere wazo dukwiriye kubyitaho cyane umuntu akanaba azi ko niba mfite n'igiti munsi y'urugo icyo giti nyiteho nyivomerere nyishyireho ifumbire nyine ukiteho nyine nk'igiti ukeneye ko kizaguhereza umusaruro atari ibindi byo kuvuga ngo iki giti kizirera oya ntabwo igihingwa cyose kirera uragikurikirana niba gifite n'uburwayi ukakurikirana ugashaka imiti kigakira kugira ngo nawe kizaguhereza umusaruro niyo mpamvu rero uba ugomba gukora kugira ngo ube umuhinzi koko w'umwuga kandi kuba umuhinzi w'umwuga ntabwo bisaba ko ufite amahegitari nk'amahegitari n'ibyo biti bitatu ufite mu rugo wabyitaho neza kandi bikaguhereza umusaruro mwiza cyane.
Yego hanyuma Marcel sinzi niba gihari nagira ngo numve niba ibibazo bye yumva byasubijwe cyangwa niba hari igisigaye. Marcel yagiye noneho twakire Jean de Dieu.
Ndawumva.
Yego, wowe uri hagana he?
Ndi mu Rwanda ndi Rwamagana.
Yego. Baza rero cyangwa utari igitekerezo.
Ya, murakoze mu by'ukuri nishimiye kumva iterambere rya usenga Imana. Ni ibintu bishimiye cyane kuba wabasha kujyana urwo rubuto rw'avoka hanze. Ni ibintu bishimiye kandi bitangaje kuko yenda mu gihe cya mbere avoka twabifataga nk'ibintu bisanzwe ariko we kuba yarabashije kuzibyaza umusaruro ku buryo anazijyana hanze ni ikintu cyiza cyane mbanje kumushimira. Hanyuma ariko nari mfite ibibazo bibiri nifuza kumubaza kugira ngo nanjye nsobanukirwe.
Yego, bibaza.
Nagiye mu buzi uko navuga
zanda di telefoni yawe iracika
cyamuteye imbaraga kugira ngo abashe kuzijyana no hanze abashe kuzigemura hanze. Niki cyamuteye imbaraga? Niki cyamuteye kugira ngo mbafite icyizere ko yazijyana hanze kandi agakomeza akanunguka akabasha kubona isoko gutyo akajyana imari akongera agasubirayo? Niki cyamuteye imbaraga? Hanyuma ikindi nambiri imbogamizi yaba yarahuye nazo mu gutangira kwe n'uburyo yazivuyemo? Urakoze.
Nicyo yakivuze sense ugomba kuba utarukurikiye ariko ntacyo reka akubwire muri makeya kuko ibyo by'imbogamizi yabivuze cyane ndumva sinzi niba genda yavuga izikomeye muri make hanyuma reka reka gusubize rero ubwo cyane cyane kuri cyo cyambere iki cyamuteye kujyana ibicuruzwa hanze sakina
avoka
hari nibindi ntabwo aravuka zonyine keretse niba ari avoka wifuza kumenya gusa sakina
Nampak ni naik tuja fikir tu kuhirisa, amavoka, usenda, imitesa, imitesa yang naik tu kau guru riha, tadi kau terus aku risalah mimpara kacami, lalu kat kuara, ma passion food. So, lalu yang bicara ni mimpara ga, ikan dan anak kuka, minum buiso, mana mukoka, sam, noko kuka, unta, mana mukoka, kapuka, ko, urimuto, di mesam ini mukir muto, abafite. Nukuri tu sama juga mesti menjadi satu kanji. Betul tak? Kau baru cuci ugos, tu kupata. Namun, tu taking advantage. Waka jas mustaru. Kau yang lain kau balai aja tu. Kau ni ada haba home hari nujam exhibition kesangga. Ia apa? Mesti mesti menjadi sese. Nain aja Dubai. Aku tu tu ada ni. RGP exhibition bawa itu EDP. Program itu EDP export development program. Aku baru baca buku kamera. So tu je tu kalau baca orang nanti mungkin mesti ngaji pasar pak. So tapi jangan nak buka ayuh kerja untuk buku kamera. So kalau kami ni cukup umu ciri show asin ni je. Ni biar jangan masuk kan. Di kuar birang gusai itu kau baca kita ukai kata neza kujirai jirai tanjiri se ukai parking neza. Jadi ni biar senang makuru. Tuwa tujenda tukashaka kutoku nono ukawona ko hali amahirikwa hali. Nia amahirikwa hali chongo mba ukora ngiti mkonya jazi msaru. Tulonga manchimi na mkwenwa ya chukuko ila tukashe chane. Ia abaruru kwa ya wadamu mbesina mandu wanawele kwa bisne siku ya mbo. Ukomeze iku kashengo kufungura maa. Kukuyu kashengo ujendo kakina ukajenda hano. Ukahulanu mchiri ya ubibura. Nuko kose nzaba igihe cyose ndyohereje ntajyana nabyo kuko ibyo niba noheje imuta voka cyangwa se noheje urusenda ntabwo ndi bujyane nabyo ariko umukiri uri bubyakire icyo gihe nibuhura arambwira ati ngiye nabyakire nda hari igihe voka ibitameze neza icyo gihe ngashaka kuko nabipakinga neza iyo mbyakiriye hari igihe utazikase neza ibyo ni byose nkabikosora kugira ngo mbashe gukomeza ngume ku isoko niyo kinini imbaraga ni nayo mahirwe tuba dufite ikindi cya kabiri ni abantu dukorana Nikini ni mbalaka na wengine kwa imu tu kuna nanda wa mwezi sisi abako zaidi kama ni kujia michezo na watana tu sisi abakasho bakuwa mepaka ajira kumi na mtazama mwa mtazama tu sisi wenye maota tu sisi haraani sisi na duko la nasi sisi na pia mupako vini mbalaka nishaka kukuomba ni mbuko la kujiondoa kuna nanda wa mwezi wa jua tangu kani soredo mumba ni mche ijenzi 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 vini mbalaka inda challenge inda na mpira njoo na ina vitu seho ndumva yemeza kugira karera ariko gusobanukirwa amasoko no kwegera kumenya amakuru ni ikintu cy'ingenzi buri umwe wese akwiriye guharanira ariko ukamenya amakuru wifuriye kuba yatanga atari ukuvuga ngo wayumvishe ku bantu ushobora kumva ikintu cyangwa se ugatekereza ko experience y'umuntu ntabwo ikwiriye kuba experience yawe
twizere ko utahanye amasoko menshi rero uvanye Dubai
Mungu rwose ni mwishi undatanye no kwandikirana nawo ngo nubwo ko nubare y'isoko ya nawo ugomba kwiyongera na yakagiye kuza bizadufasha nyine gutera imbere cyane
ngiye kwa kazi kagiye kuba kenshi ni byiza twakire na Pascal yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
iyo ikibazo mfite iyo urebye mu gihugu akenshi usanga noneho kugeza ubu ngubu ibicuruzwa byinshi biri kubura wareba ku ruhande rw'ababikora ugasanga ahubwo barohereza hanze gusa baryoherwa na ya madolari yo hanze bareba mu gihugu ugasanga bari kubibagirwa se ngo bakora iki kugira ubu ngubu bo ni inshingano cyangwa se ni intego bafite kugira ngo imbere babanze bahaze imbere mu gihugu byibura bahaze abanyarwanda hanyuma bajya bajya kohereza hanze ariko abanyarwanda baje kubahaza kuko iyo urebye usanga rwose bigenda bibura kandi ko bibura niko nako abanyarwanda bijugira nk'ingaruka kandi abanyamahanga bane ugasanga bo bameze neza kuko baturusha amafaranga bakadutwara ibicuruzwa wese ugasanga ibyo bigira ikibazo kuri twebwe n'abanyarwanda icyo kibazo rero
bituma ibiciro bihenda cyangwa bituma mutabona ibyo mwifuzaga?
Na urebye nyine aho hanze batanga menshi, twe tukaba dufite wese makeya bitewe n'agaciro k'amafaranga buri gihugu cyagifite. Ugasanga nyine twebwe turabibuze kuko babitaza hari amafaranga menshi. Usanga nyine icyo kibazo kiba gihari. Wese amafaranga ntabwo yabura, ntabwo umunyarwanda bikorerwa imbere mu gihugu ngo umunyarwanda umubwire ibiciro byawe uko bimeze, umubwire umusobanurire ukora amastandi. Umunyarwanda reka kubyumva, ntabwo yareka kubyumva, kandi aba yumva nawo bimufitiye akamaro nyine.
Ubukangurambaga
nabwo waba bukenewe.
Subiza Pascal.
Pascal yakoze cyane, iki ni ikibazo cyiza. Uko nagisubiza ni ukuvuga ntabwo ari ukwenda gusa ni uko twohereza hanze, kuko niyo yenda nk'urugero ukuriye urusenda waruhinze ntabwo usubiza n'urusenda, ugomba gushyiramo ikindi gihingwa kugira ngo ukore ibintu bita rotation, n'ubwo butaka bumere neza ubutaha ujya guhingamo bizagende neza. Ibyo rero ukoze nka rotation ubicuruza ku isoko Kigali cyangwa se cyo mu ntara ahantu hose waba ngo ubicuruza mu isoko ryo mu gihugu, ariko icyo n'imana nayo ni uko hakomeza kuguma gushyiramo n'imbaraga mu byo duhinga mu gihugu kugira ngo tubashe kwihaza natwe mu biribwa. N'inama nyine nababwiye gatuye turimo harimo local government, harimo umushinga wa kungura abagura amasoko utegunga na USAID, nabyo twabikora cyane. Ni ibintu bya export ariko nirengagiza ko n'urugero ibintu bya fresh fruit and vegetables ni ibintu biri navuga sensitive, nuvuga ngo niba mfashe nk'umuteja nkawukura i Kigali cyangwa se nkawukura yenda i Rwamagana mujyanye i Kigali, hari uburyo ngomba kuwutwara, hari ahantu ngomba kuwugeza kugira ngo umukiriya azawugereho umeze neza. Ibyo bintu byose ni izo nzira ziri kugenda zinozwa neza kugira ngo n'ubucuruzi bw'imboga n'imbuto mu gihugu bigende neza, n'ibyo bintu ibiciro bigabanuke. Nkumva ko hari imbaraga nyinshi zigenda zikorwa zirimo, yaba ari ugukora amasikimu usanga hari amadama hari hari amazi, aho umuntu ashishikariza nawe ku giti cye ko yajya no mu buhinzi kugira ngo natwe duterane ingabo mu bitugu duhinge tumedinge shobora ko twahaza mu gihugu ndetse no mu mahanga. Nkumva ko yaba ari urubyiruko cyane cyane n'abashishikariwa kugana ubuhinzi, tukagira n'abaspecialiste navuga ati niba hari ushatse amatunda ndayakuraye, niba nshatse ibitunguru hari umuntu nzibikora. Se tugiye dufite nk'urubyiruko rw'icyitegererezo nk'abantu nka 20 yenda nko muri ntara baba bahingwa nk'ibintu runaka bahinga kijyambere, byadufashe cyane. Kandi nkuko nagiye mbivuga, guhinga kijyambere ntabwo ari ukuba ufite ubutaka bunini cyane, ushobora no guhinga ku gice cya hektari ariko ugahinga neza atari ibintu byo kuvangavanga, ugasanga nk'umurima w'igice cya hektari harimo nk'ibihingwa nka 20, icyo gihe nta musaruro ukuramo uhagije. Aho ugashe nk'umurima ugashyiramo yaba ari igitunguru yaba ari puwavuro yaba ari karoti, icyo gihe biragenda bidufasha kandi bigatanga n'umusanzu. Nkumva ko buri muntu wese ari inshingano ze ko dushobora kwihaza mu biribwa, kandi buri muntu wese akabikora ku rwego rwe.
Yego, reka twakire Vera.
Yego, ndabumva.
Wari ubuze ifite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Njye ikibazo cyanjye nagiraga ngo mbaze kurabona ni ibintu by'ibiribwa bifata igihe kingana iki kugira ngo bigere ku mukiriya baba babyohereje hanze?
Uravuga mu rugendo cyangwa kuva akoze komande?
Bifata igihe kingana iki?
Mba biri buterwa n'aho biba bijya.
Naho biba bigiye kuko bigenda n'indege, nk'iyo bigiye Dubai nk'amasaha 5 biba bigezeyo, ariko numva ngo nk'umukiriya nawe hari impapuro agomba kuzuza kugira ngo abashe kubisohora. Bigiye nka yenda mu rugero bigiye mu Bufaransa cyangwa se mu Bubiligi, niba mbyohereje uyu munsi ejo umukiriya wanjye azaba yabibonye. So rero bisaba igihe gito cyane kubera ko urumva ko biba bifite perishables biba bishobora no gupfa cyane byihuse. So rero dukoresha ibice by'indege cyane muri iki gihe, ariko bitabujije ko no mu gihe kizaza dukoresha n'amakontineri twabasha no kubijyana mu gihe kinini, byafata iminsi 12 cyangwa se ukwezi biri mu bwato, ariko ntabwo twege ntabwo turatangira gukora ibintu by'amakontineri.
Reka dufate noneho ku murongo wa telefone Janison. Uranyumva Janison?
Hello.
Yego.
Yes.
Nyarutsa akabazo kawe ni cyangwa igitekerezo turimo kugeza ku musozo.
None buriya bakora ibiryo bivuye mu mfungurwa zimeze gute, bigenda gute, bahingura ibiki se?
Yabivuze ariko yabivuze yavuze ibyo uko bagemura ibyo birimo avoka, amatunda, imiteja, urusenda, ntabwo ni ibyo ngibyo muri makeya ibyo yavuze bagemura hanze. Reka muhe ijambo rya nyuma rero Sakina nguhe umwanya wo kugira ngo twanzure ikiganiro, ariko sinabura kukubaza niba utagira akabazo ko kuba uri umuntu wa rwiyemezamirimo ukiri mutoya kandi w'umukobwa, niba nta bantu bajya basa nk'abashidikanya yenda bakaba batakugirira icyizere vuba na bwangu, ariko muri makeya cyane hanyuma dusoza ikiganiro.
Yenda nitangira ndatekerezaga ko bishobora guhura na byo, ariko aho ngize ubungubu ntabwo ni ibintu nyine ntabwo mbibona cyane ko mu Rwanda harimo n'abandi barwiyemezamirimo b'abakobwa ndetse bakiri batoya bari uri kugenda uzamuka, hahandi usanga bitari ibintu bitangaje cyane. So gusa izo mbogamizi hari igihe ushobora guhura nazo, ariko ntabwo njya mbibona ari nk'ikintu nyine gishobora kuba ari inzitizi nini kuri njye, kuko usanga kenshi ikintu cyiza ni uko ushyira imbaraga mu bikorwa, ushyira imbaraga mu bikorwa cyane, ibikorwa bikaba ibyo bivugira. Iyo umuntu yatangira kukureba akavuga ko inguru bimeze gute, ashobora kubivuga uyu munsi hanyuma y'ukwezi akahita abona ko ibyo yatekerezaga atari ko biri. So rero njye mwumva ariko
ndumva yego. Reka ngushimire cyane, ndabona amasaha tujyanye, tuzongera tuganire. Urakoze cyane Sakina Usengimana kuri ikiganiro uha abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Nakagaruka ubwo tuzongera ubutaha. Ndashimira cyane abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Nelson Robs na Nadia Taha, namwe mwese nshuti mwese aho mwari muherereye mudukurikira muri ikiganiro. Eugenia Mukankosi kuri mikoro, mugire ibihe byiza.
Making more money. Iby'ukuri kundo rutakibaho. And it just keeps chasing. Never gonna know the condo.